kun sagale amerikati sagale ni amerika saganta na fan romo jal gabera kuno Shema arkafune da gefato ta fi dawo ta sagale America ba ka jirta mutti ba ga nagata ta ne sagale na America sagantan afan oromo radio ni da television na ka suna tora media hawa sati ne magal Washington DC ra kan tini da bar su kopi guya arabito te session barakuma la maf didami shana kala kobsa Ethiopia timmo guran da mi ja barakuma da to baka fi dia te gira galgala kana kan sinke sum me su an da fkadu morodati kopi Kenya galgala kana ke zatti wa e hasa president in United States Donald Trump galgala lesa tasisani dabalate gabasale immota adda adda ratiti yefatanar kaqamna amma tumur samenta kenya takanu wajinin turtan usina fera gara oduti darbina tujube hora
President in United States Donald Trump kibta takalesa galgala hasaya iwolo kan congressif esanin tarifa meshale micho tadaldala United States raka anhara farsudan dabalatan ufajira jechun adatan biyonne kabrono goto kurnaf tarifa nuraka utfaye damaniru amma dabarin kan kenya jechudan Trump hasa sani jalqaba kan marsa huji sani lamata seratum totaf dagese sanin beksisaniru United States kibtata garaganama meshale biyota michota daldalata an ijolama Canada af Mexico ragalura tarifa ibarar ka digdamishan kan duran tarifa ibarar ka kudanimo meshale China ragalanira ka ameture dachar andabaludan dibarra harka digdama olitti erga ol guddisame boda ture yadisani kun kan agame China michu daldala United States ijo ishe sadafada gaban daldala addunya be kaman kan United States akkan kan gabbo yoto biyonni sadanille ijaba of adataniru kunis yaddo warana daldala umejira Trump akajad anit United States ebila lama michota daldala America mararra yosan tarifa nurrakaan nutis irrakaw jalqamna jedan dilala kaminu yonurrakaan nutis dilala rakenya jedan Trump aluminemi sibila dimaf omishale sibila biya alati galanirra tarifa ibarra harka digdamishan akakaan ille dubbataniru seratum toni demokratotaf kan republikano ta hangi tokko hoji motumma rana mota ariuf delegale motumma hanga tokko hambisu ilalchise tarkam fi fudatame qeqaniru hordofto ta kenya kararat odur aboda gabasawal aqamna
Mandi ittana presidenti Sudan kibba warana motummati nigu ya harra marfame jira michuwa nisani heddu nisi to anno jala olfama jira chunisani gabasa meira hodu kanafistu jube.
Michuwa nittana presidenti Sudan kibba heddu nirga hit amani garen hit ate kan michu saani ta imaat e warana kaba biyeti jiru irga wera reboda lultoni Sudan kibba robiar amanattana president Riak Machar kan magala guddo biyeti ke samar saani jiru. Associated Press akka gabaaset kan wal murmin siyaasa President Salva Kiir waliin jiru yeroo darban keessa gara wal waraansaatti geesse Machar jiya darbe akka jedhanitti michoota isaanii hedduu taayitaa mootummaarraa ari'uun waliigaltee nageenyaa bara 2018 isaaniif Kiir waliin irra ga'ameef wal waraansa waggoota shanii kan uummata 1400 ol galaafate balaaf saaxilaa jedhan. Kan Macharif amanamootaan ittaana hoogganaan waraanaa General Gabriel Duplam innaa lola kaaba biyyatti to'annaa jala kan oolan yoo ta'u michuu Machar ka ta'an ministeerri petrooliyeemii Port Kang Chollillee roobii har'aa waardiyaaleef maatii isaanii waliin to'annaa jala oolaniiru. Hidhamuu kanaaf sababaan kenname hin jiru. Macharinis ta'e paartiin isaanii SPLMIO waa'ee lola jiru yaadan kennine garuu ministeerri dhimma bishaanii Pan Mai Deng kan dubbiimaa paartichaa ta'an akka jedhanitti hidhamuun Lam guutummaa waliigaltee nageenyaa sana balaarra buusa. Jiloonni warreen gama dhihaa torban darbe hoogganoonni kun muddama jiru akka gaxxiqqeessan gaafataniiru. Daayirektarri olaanaan waaltaa nageenyaaf leellistummaa Teer Maaniyaan Gaatwich hookarri akka hin hammaanne akkasumas dhiigitti dabalaa dhangala'ee gara waraana guutuutti akka hin geessine ittisuuf kanneen hidhaman battala akka gadhiisaman gaafataniiru. Sudan kibbaanga ammaatti waliigaltee nageenyaa kan bara 2018 guutummaatti hojiirra oolchuu kan hin dandeenye yoo ta'u filannoon bara darbe geggeeffamuuf ture sababa hanqina maallaqaatiin waggaa lamaaf dabarfamee jira.
Beyi Jerman wal abde Republiki Demokratawa Kongo tin wal kabate gargar saharar biya Rwanda ti fi gotu dabuse ibsiteti de girsa gare finciltota emidi dami sadije dan mufi tasif tusi akkal abdu gafatteti kunoto dunkunis.
Germanin Rwanda afkan kennitu gargar samisoma hara kan abdef walitti buinsa biya Afrika ullashi Republiki Demokratawa Kongo kesat Oda shenqabatef debi kennuf jecha wada hara galtille gamagama kajirtu ta'u qittata kaleesa fexifte jirti ministeri misoma germania kajiratti berlin tarkam fe kan dursite rwanda kan beksifte yoto ba kongo ke satfulu durat tarkam fata kaju gare emdigdemi sadi deggeru akkad abdulle gafate jira kongo hayyoni tokuma motumota fumnonni gamadya rwandan gare kan deggeru sheqe qani jiru Rwanda mo kana haludan milishota huttun dursoman kannen warratutsi Kongo ke safit ubarbadanif Rwanda af balata an akka ofirratis to be existe ministrin imma ala Rwanda tarkam fin Germany kun dogogoraf kan bwan qabaneda jede jira biyon akka Germany tasgabid abu nanno kana ke satredede bi amemulatuf seina ke satitgafata umma qaban tarkam figam to kofdirqisisa ojira olchura kana caala hubachu qabu jechuudan ministeri dimmala Rwanda qibtata kaleesa galgala ibsa kenne jira ministeri Germany akka jedetti Berlin yeroodumaaf onkolole sabara kuma lamaf digdami lamat Rwandaf gargar sa dollara miliyona sagaltami saddeeti bara kuma lamaf digdami lama hanga bara kuma lamaf digdami afuritti akka gootu waada galte turte gareen emidigdami sadi baati amajira egale naanno baha Kongof kufama albuda gati gudda qabdu to atejira halellan amade majru kun wal ibde yero eraf ture kesat kanammata dufeyutaw kunis baye duguga sanyi Rwanda kambara dibakudu sagalif sagaltame afurif qabso qabenya albuda gudda Kongo to achuf godamira kan egaleda jeda gabasi Reuters kun
Imma Palestine fi Israel ilalchise biyya Masir magala Cairo kesatti kani walgaita sisani hoggantoni biyotta narabam wae Gaza debisani ijaru irratti karora mata isani raggasisaniru odun kuniskunoti.
Hoggantoni araba dollara biliyona shantami sadika fit uf falistinunni qabiyye isani kesa akkahin buqqane katasisu karora debisani ijaru Masrin Gazaf esite kibtata kaleesa raggasisaniru. Kunis President in United States Donald Trump karora sannan nichaf qaban fallada President in Masri Abdul Fattah El-Sisi yadi kun fudatama argachu sa kadubatan Cairo tikagegesame tumura gumi ho gano tarat hasa dagesisanin ture Wolgain Masrin qopaye kun kan Amirin Qatar itana presidenti tokuma Emirates to Arabaf minister imma ala Saudi Arabia ratrmatan ture Karori Masri kun yada Trump baati amajji ke sadesan kan Palestine to Gaza alat sochosuf debi ka kennuda Karori Masri jiratunni Gaza yero hojinna nicha qulqulle sufi dukato ta bakkicharra qulle sun hojjetam Gaza ke sa nanno adda torba kes qosuma yero ftau ke sa turuq abu jeda Masrinif biyonni araba heddun karora Trump kan Gaza bakka bashannanaf jirenya taase sufi yero hojin debisani ijaru gege samu Palestine to Gaza ke sabasuf qaban ratt walin galan walgei kan ratt sisin Trump Gaza debisani ijaru gargaruf carraqe taasasan galate fataniru karori Masri qama bulchinsa yero fi kan nanno sana bulchu kan of ke satte hammate ta'u ibsaniru Masrin humni policy Palestine haran lenje wan barbadae debise ijaruf mallaqne nawalit qabam garen ogeyi yerom rasaf gaza akkegegesan yadad esite jirti sisin jaduf masrin conference de girsa walit qabuf karorfame akkeqopesitu eraniru kan united states dabashoror gesuma gochun moggafte hamas yada kana kan deggeru yotaw israel moqeqte jirti Ministeri imma ala Israel yanni ya'i arabakun halella Hamas onkolole sator babarakuma lamaf digdami sadi rawotef kan warana sana kakase hordofe hala qabatama jiru de sun dandenye jede jira President in Palestine yada Masrin esite simatani Trump karora Palestine ta qesanira himbuqifne kana akkasimatan wamiche dabarsaniru
aye odu wan Kenya kanuma rawata magara gabasale Kenya birati darbina president in United States Donald Trump erga ango qabatani torbanja ke satti yero jal qabati fi misensota manamare sera tumtota yokan congressi tifi misensota manamare sera ragasistota yokin seneti waliti fi dudani galgala kalesa hasa tasisani jiru hasan isani harka qalan kanirati tiye fate immotan biya kesa irati emutau misensoni parti republicano tam deggersa isani agarsisaniru demokratonni mo mormi isani sagaled anid agesisa barre famanisi agarsisa turanim hasan president donald trump tasisan kuni tiyefannan isa mal mal tuem debin kenname fisi mal kanjeduda imajedurati waili kenya metekku fiqadu asi washington dc ra kallatti dani nuttimu dafi sararajira garasnati darbina aye metiku presidenti United States Donald Trump galgala kalesa walgayi adami sensota seratum totati wajinini manamare kesatti tasisani jiru imma kanarratti tiye fannan hasan isani irratti tiye fate mal wanjedu ramya ku wali galatti
galatomi bafqadu hasan presidenticha turti saati tokof degqa afurta makan fulate american bakka ishet debitet tijechutin la kaninni jalqabe ega imam bantot immota innikase kesa immadina gdefi qarata imma immigration if nagenya biya lessa imma imammatota hawa summa kesuma kanen sala wajinin walqabatan sali lamaqofat jira america kesa tijalani ru inis iraf durba qofa akateela gaumsa motumma kan hojjettota motumma federala hirisu kan ilalen akkasumas imma russia fi ukraine kasaniti kanisan jiran presidenti chechula hasa presidenti cha irrecala nisa kumati refu kaste imammata biye kesarti kan tiyafatula guyota afurtami sadi ani garawaita usitti debe kesatti kan presidentin tokko yo kan namni tokko waga afur yo kan saddet kesatti hojjechu hindendeñ hojjette rejechu tin kaninni ibse ega donald trump akuma bekamu ajaja presidentumma kan saddetama ol malatesun isa niyadatama akasumas ibsa sa kesatti donald trump gargarsa biyota alafta sifamu kan dur dabsisun sa kan bekamu wali galte paris jijira mqillensa kaninni madalawa tane jechutin ibse abata fayya adunya kaninni malamaltumman guta me jechutin ibse abata motumota gamto maniti manamare mirga namoma case kaninni farra america jechutin ibse united states in kesa basusas hasa kalesa keset ibse tijra
tole misensoni parti demokrato o hasa kana asasani kana ratimal jedan demokratoni
presidenti chihasa sa jalqaba erga jalqabe thora daqiqa shanafarratti bakabuan party democratic kan texas ra duferu al green namni jedamu itti iyutin yokan wacutin mormisa kan indagesse innis manamare bakabu chatin yokan mu afan yai bak manamare tin akanni galmicha ke sabaw lakani tasfame dubartoni kanneni demokrato tatani mo uffata hallu pinki kabu facchutin imammani trump akka dubartota mi kanisan murmisani dagessati turani jachula bafkad
galatomi metekku dr tagenya metekku dakani gabasa kanu time gara gabasa telnya berati darbina amalen wajinin tura aye rosto kenya amasi wide gabasa president donald trump kalesa yesani irattimo gabasa nofe diate kopai diate isini yesina gabasa kana kan kopesite masara white house itti hogantu biro white house kantate patsi wida kusiwarati jaldanne gamada tu gabasa kana isini yesa walina urdofu
حسن پریزیدنت دونالد ترامپ کبتت گلگلت هاسیسن ارگا مرسال متا پریزیدنت ماسانی امجید دم جلقبنی اس والگهی ولو کنگرسی رت هاساس جلقباتی
America's momentum is back. Our spirit is back. Our pride is back. Our confidence is back.
American sochini shedebir. Hafuri Kenya debir. Bonun Kenya debir. Ofittamanumman Kenya debir. Abjun America mo olkaajra. Yero kamiyu chala guddafi foyala.
Garu daqiqashan lafangunnet bakabwan party democrat Tal Green kan Texas Trumpin chakasudan Medicaid kutudaf angohin qabujechun iyujal qaban Medicaid jechun sagantagar gar samotumma kan tajajila fayya namota galigad ana qaban iftasifamuda
Mr Green take your seat sir
Mr Green taa jedamanis modarra achike sabafaman Trump taarifa cima kibtata darbe china fi biyo la united states mexico canada rattituman ibsaniru michonni daldala united states olano sadan kun haloba of dorsisa jiru damsa soda warana daldala hara giddut gaban mallaqa akaku futasise jira
be a little disturbance
jeekum sitinno nijrata garu gari jirra baaye hintaw
jalqaba torban kana trump gargarsa warana ukraine kennam dabsaniru kunis torban darbe walgay wajira oval kan white house ke sattitae presidenti ukraine volodymyr zelensky walin kan yeroba ye tae himbenne waligalte albuda kan lafa ukraine ratti mirga united states kennu ratti tasisan sanaboda lola warana rashan biyatti ratti gaggesitu tumuru ukraine waligalte akafudattu ibagochuf qamata tafi trump tasisan kesa tokoda
simultaneously we've had serious discussions with russia
halaw alfakatun russia walin marichi matasifne nagadaf qopawu shani malatto cima argerner
debi demokratoni kennan kesatti senator elisa slotkin kamichigani rataan wajira oval kesatti falmi trump zelensky walin tasisan ibsaniru
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV.
One wajir oval ke satimullati suni wan garin tane kan television rat iyatun turre akata Trump adunyat titir iyat hunda agsis in abboti irre akka Vladimir Putin titir iyate hiroyota Kenya kan akka warra Canada rakisut amana hogansa America akka daldala qabenya walduradu ban rawotamu qofat tilal
demokratonni bironis yero Trump dubbatan mormi sane agsisaniru imamanni Trump dubartota afmati ratti ibba hama qabajechudan tiye fanno hawachuf jecha uffata hallu dubartota tiqidata qabu uffachudan kanamales barrefama mask nihata jedus qabatani turan kanas bilenari oguma technology qaban alan mask kontrata motumma haquufi hojjetota federala kuma kurnan ittilakaman hojirra ariun birokrasi federala hirisuf tattafi tasisa jiruda jechun eran
any federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately
birokratni federala jijira makana mormu kamiyu hatattaman angorani kafam sababini sasnuti federo figu tachu hankisa jir
ammas devi gama demokratota slat kenkenanin
you want to cut waste I'll help you do it But change doesn't need to be chaotic or make us less safe.
Ban fant su barbad. Akka kana hojjettu fis sigargar. Garu jijjiramni ta uje kumsa umu yokan nagenye kenye tikkesun barbad. Namota meshani yuklara kenye egu fojjetan tiyaronni kenye kan kufnef qoranno qoricha kansari argatu geggesan sammun alata ani ariyani guyala mabod devisani qacaru qofafte. America kesat hojgeggesan ulanan kamiyu osona ariyanindu sanagochun dandeyin.
Trump lakofsa godantota seran ala kan danga United States gama kibba gadibu usaf of galate fataniru.
The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation.
Media leni fihriyon kenya party demokratota ke sajiran. Danga e guf sera haran warbachi sajechu isani ittifufan. Garu uguma wantin warbachi su presidenti hara kofata unisa nimudlate.
Gifti dure United States Melania Trump waliin kan ta'an keessummoota muuxannoon jireenya isaanii ajandaa abbaa warraa jechuun kan Trump kan guddisu ture isaan kunis rogeeyyii atleetota ispoortii dubartootaa keessatti saala jijjiiruu mormanii fi maatii dubartii godaantota waraqaa'ee hamaa hin qabneen ajjeefamte kadabalatu ture. Tiraamp sulula Paanaamaa deebisanii fudhachuuf akkasumas Giriinlaand akka fudhatan waamicha isaaniirra deebi'anii kadhiyeessan yoo ta'u garuu gaaffii isaanii Faalisxeenota Gaazaa keessaa baasuu jedhu hin dhiyeessine. Sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 40 kan dubbatan yoo ta'u kunis haasaa pireezidaantummaa koongirasaaf taasisan keessaa isa dheeraadha jedhameera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenyaa qophiin keenya sittaan waa'ee haasaa dhuma Doonaald Tiraamp kanarratti kan xiyyeeffateedha. Haasaa pirezidaant Doonaald Tiraamp kana ilaalchisuudhaan xiinxala kallattiidhaan akka nu kennanu nama affeerree jirra. Ogeessi seeraa Dr. Henook Gabbisaa haasaa pirezidaantiin dhiyeessan keessaa ijoo kan ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan kallattiidhaan xiinxala nu kennuudhaaf jiru. Dr. Henook Gabbisaa maqaa keessaniin galateeffachaa amma gara gaaffii koota jalqabaatti darbaa. Bagaashame Dr. Baganagaadhaan dhufte. Walgahii mana maree seenetiitii fi koongireesii hirmaachisu akka aadaadhuma biyya kanaa keessatti isa State of the Union jedhamu isa waggaatti al tokko taasifamu irratti haalli akkanaa kan aadeffame biyya kana keessatti Doonaald Tiraamp eega aangoo qabatanii 7-6 ta'uu isaaniitii fi maaliif walgahii kana yeroo kana waamuun barbaachisan?
Dhugaadha. Akkuma beekamu the Unioniin. Pirezidaantii haaraan aangootti dhufeen ji'a tokko yookaan immoo ji'a lama keessatti waan godhamee fi mana maree lachanuu fi tasaa dhiyeessa. Kan aadaa siyaasa biyya kanaatti kaayyoo tarsiimoo qaate tartiibaan uummataafis akkasumas miseensota mana maree fi warra kaaniitiifis dhiyeessa. Baay'ee ji'oota horii keessadha. Akkuma beeknu immoo inni kun ji'a maarchii olmoof erga aangoo pirezidaant Tiraamp ji'a lamaan tokko kuni kan agarsiisu waan lama agarsiisu tokko pirezidaant Tiraamp aangootti dhufuudhaan dura yeroo kaampeenii gaggeessaa turan kaayyoo yaada qaban guyyaa jalqabaa executive order akkamii akka baasan uummataaf ibsa. Wanna hedduudha hojjetanii executive order hedduu mallattoosanii jirra oolchaa jiru. Qabiyyee ejajoota kanaa waliigaluuf galuu dhiisuu dandeenya. Haa ta'uti garuu tarsiimoo qaban dhiibaan dhiyeessu qofa hin taane haga ammaatti waan hojjetan riipoortii gochuu yookaan immoo waan bakkaan ga'an dhiyeessuuf waan dhufan fakkaatu. Kanatu adda godha. Walumaa galatti pirezidaantiin aangootti dhufu ji'a tokko hojjetan walakkaa keessatti akka mana maree kana isaa dhiyeessu aadaadhuma siyaasa kanaan. Kan isa kana al yoo jetteen waan fuulduratti hojjetan duwwaa tokko taane hagamman waan hojjetan dubbachuuf waan xiyyeeffatan.
Okay, tole walgai kan ratte misensonni parti demokratota sagale ani si barrefa mani si mormaturani kana kesa bakabu ani kuta texasi algreni umnotan nagenyatini akagal masana kesa banu tasamaniru wantikuni wani tau kabuda mormi demokratota akamitraltan
ugada akuma beka mu mana mare kes bakabu onni mana mare yeroba ye walakan ni garu walakan ni mormi mormi haga pati gaturre bu gochu animo disapprove gochu all kan dar ku abachu is ha ani ari kaban mormi kaban if kani ba al green exercise tra abagodu sakte ni katani un fatte protest gorani timormani sababa kanal ajajitti kenna mo afe ganna e tc mo timo ba ite fofani mor kana barakuma lama sakal yero afdan baba ture bakabo anto o jo kantam akuma kana mormi bama da maljede yu lai of duda ni sob daaje yero sana bar keesa bakabu ansu mana mare kees
tam gutta
remove da kataw intane e ituma fufe di pat ana yero ma ko fitu a jaji terga adamo of ganor de kanne akka warra sera ta si san akka ma isa ko godame kana to adda ya gam to ko ni
navid
moral kabu an al mormi kabu di fatun wan masrida freedom of speech admo merga ya ada ofi
Dr. Kenya mari Dr. Henok wa jinta stajiru kanarati kulkulini sagale baye hinjiru kanarati ifa magafacha yero bira ratu mara chudandenya ama gara studio Kenya timo debine gabasale gabasa Kenya tanuti darbina nu wajinintura Dr. Kenya gabasni Kenya itanu gara biya Nigeria ti kanu gesuda wae konna omisha hara biya alati ergu kan ilalatuda walinna cagatnu gabasa kan
Moses Diogo nama wagga shantami sagali hoji motumma irra sora mabayeda gara wagga soddoma fimmo hoji konna kesatti nama hirmacha tureda lafa konna sa hektara 10 tauratti ruzi Ato yokin atara akasumasi lauza omishajira sagantani dacherra argadu yokin earn from the soil jedum akawmisha saguddisum abdi qaba omishni sayero amma dollar kuma lama tishallagamum akawul guddatufi abdi qaba
I'm able to get
Naira miliyona sadi jechun dollar kuma tokkof dibba sagalif sagal tamargachuun dande baaye nagargara waggada bre la fektar la maratti lauzi okano choloni facase yero amma garu feri waqayotin yo tikkate hektara afuri ammashani tinan argade jeden abdi qaba
irmanna nyokin sagantani qonnam bultota sadarka gade ana ratti omisha jiranu deggeru dafi tolfa mekuni ala tikkodani mallaqa banki wali gala Nigeria ra argamu dollara milioni soddomi lamani kansocho uda Sagantichi, gibrati kesu dani jajabesu, omishale biya ala tirgamanufi, gababar bachu kandabala tudam. Kayon saganticha kotinsa jirenya ufiti folu babalisudam. Kotinsa saganta olana timmo, omishale faida gurgudda kabanu, kanaka kokao, salit, lauzi dafi jinjibila, kaneni biya ala ti ergamanurati, kan tiye fatedam. Sagantichi konnam bultota kakasu dafi gari akata ekan amanu Diogon amma matti gargar samotummati fi degger saliki akka inarganne dubbata
gargar sukunala kamina kargamurratti otikkate demsa sayalera ani alera garu najala gatate yokani milkaina fe garu ero tokko tokko ero dufu tokko tokkof gari kenyaf demsasa fanabuda vyukan demsasa gutuda vrakisada namabeku wana kasakasi wansa yodu feyu kanen filataman tokotoko jiru kanena kasi wangargara miti
omisha wali galabi yale sana jiri yake sati konan koda ibenta didda
aye horato takenya kopi kenya galgala kanaf kamdu kanumarra wonna kopi ke wanu ajinin turtani fi singala te faccha kopi kenya boritini amma waliti debnu ti bagajirtanu ti fayata asini jenna nagatubla